Oh, yeah. Oh, 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 calme moi ma moi mini fou baba.
Yeah. wewe ni Mungu
usiyeshindwa,
wewe ni Mungu
usiyeshindwa,
usiyeshindwa,
usiyeshindwa, wewe ni Mungu usiyeshindwa.
Makabila yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Makabila yote yanakufahamu wewe ni Mungu usiyeshindwa,
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 wewe ni Mungu,
wewe ni Mungu
usiyeshindwa,
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 usiyeshindwa, wewe ni Mungu usiyeshindwa.
Miaka yao wao waliopoteza. Unarudishia watu miaka yao iliyoliwa na nzige. Ulimrudishia Ayubu miaka yote aliyopoteza, mali yake, watoto wake wote, Bwana ulirudisha. Tena maradufu Bwana ulirudisha.
Narudisha,
kaka yangu iliyoliwa na nzige.
Narudisha kwa jina la Yesu,
kaka yangu iliyoliwa na nzige.
Narudisha, narudisha,
kaka yangu iliyoliwa na nzige.
Narudisha kwa jina la Yesu,
nasema yote nilipoteza kwa nzige.
Narudisha, narudisha, kwa jina la Yesu.
Nzige wamekula amani ya wengi. Nzige wameharibu afya ya wengi mno. Angalia imebakia mifupa mikavu. Tazama imebaki mifupa mikavu. Kuna tumaini, Bwana tarudisha, amani tarudishwa, afya itarudishwa, biashara itarudishwa, furaha inarudishwa. Oh, 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 oh. Waliopakwa tope wananasafisha. Walioshushwa chini Bwana anainua. Hata mti ukikatwa utachipuka tena. Waliopoteza maono yao msipe moyo, Bwana anarudisha kwa jina la Yesu.
Narudisha, narudisha,
kaka iliyoliwa yote.
Narudisha kwa jina la Yesu.
Nimefika sasa hapa, wewe kweli ni rafiki. Unaniongoza ninapopotea, upendo wako ni ufananishe na nani Baba. Tabu nyingi kweli nilipitia,
hali nikajipata nikikushukuru.
Sikujua mpango wako kwangu.
Kuna mwingine
there. They said to me, ah, put it solely. Why was she at Tinabulengo? I said, sing it for me. This is what they said. What's it?
Wafama Naina! Oh! Wafama Naina! Oh! Wafama Naina! Akukesa!
Oh, Esa!
Wafama Naina! Oh!
Watakaonifuata, nikikufuata. nikipanda matatu ama nikienda kama tu milango unafungua singethania unanichanua wakinifania Susita, Susita, misita danganya Susita, Susita, niwewe umefanya Susita, Susita, misita danganya Susita, Susita, niwewe umefanya Chochote ninacho, aniwewe Siwezi kudanganya Kukote nilipo, aniwewe Siwezi kudanganya Ipapa niwe
Soma wamechizi Naweza dai ni ujanja lakini utacheka utasema I'm kidding Wala si nguvu na bidii Si nguvu na bidii Ni nguvu zako dadi Nguvu zako dadi Niju milango unafungua singejua Ni wewe natambua sikifua
Niliyombwa nikasema sina Always wanted to be a singer But along the way I think focus ilibaki sina Juu Mini nilifocus na mambo ya dunia I trusted in man baka roho ikaumia And even though I grew nikijustify kulia At some point it became so much kuvumilia Juu I tried to take my life Nilichagua pills chukuna pain kwa knife Heri nitoke there's no need for life I wanted to get away from this little life Next minute mini kajipata nina drip Niko na magrip kwa mikono nina drip At the moment niliyomba life ikuwe ni dream Too bad it was real haikuwa ni dream
Oh, no, I'm you, Jesus. Ukiamini moyo ndo najiuliza ni mimi. Walelowaliza kwa dua zao wakasimama na mimi. Nikawazaje ingekuwaje maisha yangu na familia ningeondoka. Nikawazaje ingekuwaje shabiki zangu na ndoto zangu zingezimika. Uye
ni monaki, amekuwa na mindo manaki. Sifani kwaki, utanipata wapika si kwaki. Niwe mtama machu, hakuna mikaliku. So mina yeka tatu, mina mpenda na nipenda times two. Ameniweka fiti, ameniweka seto kama kiti. Na hata times iko fiti, hakuna mika mtengo na simiti. Ni nani anaweza bila wewe asimame tumuone? Ni nani anaweza bila wewe asimame tumuone?
Ni aje, aje, bila wewe ntawezaje?
Ni aje, aje,
oh bila wewe ntawezaje? Mwendo kila kitu papa, mwendo kila kitu papa, mwendo kila kitu papa, papa. Nyumba bila kiti, bila shabiki, ndege bila tikiti, na mimi nitawezaje bila wewe rafiki? Wakati mara alida, nikajiuliza why, ukanishika nikikry, sami nawe atakunyesha maguta. Umeniweka fiti, umeniweka stable kama kiti, na hata time ziko fiti, ukuna mika mjengo na simiti. Ni nani, yanaweza bila wewe asimame tuone? Nani, yanaweza bila wewe asimame tumuone? Niache, ache, bila wewe ntawezaje?
Niache, ache,
oh bila wewe ntawezaje? Mwendo kila kitu papa, mwendo kila kitu papa, mwendo kila kitu papa, papa.
Ni Alpha Omega,
Alpha Omega,
bila wewe ntawezaje?
Ache,
mwanzo na mwisho,
bila wewe
ntawezaje?
Ache,
ni Alpha Omega, bila wewe ntawezaje?
Ache,
ni mwanzo na mwisho, bila wewe ntawezaje?
Ache,
ni ache, ache, bila wewe ntawezaje?
Ni ache, ache,
bila wewe ntawezaje? Mwendo kila kitu papa, mwendo kila kitu papa, mwendo kila kitu papa, papa.
Jehova mwagani tumaka tereja dore watigane byatugata shaku yo maritagera no kitegi muike kumona oboshi robo shokerera
kumona oboshi robo shokerera ebe byatugata shaku shakarara onaboro teke mokoi koroya kumona oboshi robo shokerera.
Beta wote hoba monene walika Tarea weto kore ile mati hotago Kumbona ogoshi rogo shokerera
Kumbona ogoshi rogo shokerera
Ala
Kiteria tukata shaku shangalara
Emi
Otaboro beke moko ikoro yao Kumbona ogoshi rogo shokerera
Jehova newe Ona yuto tero ono we mwadani Deida gato menyo rea wegi nyamuike Kumbona ugoshi rogo shokerera
Kumbona ugoshi rogo shokerera Ebele atu gata shakushu panara
querer
Debe
de cuidar hacia que se imagina
Satani we mosinde ay 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 Satani we mosinde ay 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 we wungu wa mauma kwa
Mwiyai osanguma osumbe ne waku Mwiyai osanguma ngone ya kwa Ay 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 wewe mosumbe Ay 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 ay
Mwiyai osanguma wekebela ne
sumbe
Mwiyai osanguma wekebela ne sumbe Ay 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 Satani we mosinde Ay 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 Na Yesu ni mosumbe Ay 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 Satani we mosinde Ay 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 We wungu wa maoma kwa
Sangumba, we can't.